nikana mtu sibidi muje kione kamonga onse bingo ipata mkongole na bebe hapa kibago je now is ina umani bisa ndive kina kune yake jito zile awe kiesa bose
phoenix.com.